Banarota le tabi ya Kampala West ne district ya kenda mwe vidi mwe kumi nesatu ngabali ne Vision Fund Uganda balangiri deka wifuo kutumbule vye mfuna mubantu bebuta leja nelira ngesila bagenda kusinga kuliteka kubachala na abana. Enteka teke ne sigidwa mwe nsimbi emitwalo gya dola makumi ana ngazigenda kuyisibwa mbibina byobwegasi ebiri mu mateeka mu bitundu ebimenyeddwa. Mukulangirira enteekateeka eno ekamwokya mu Kampala, Ssenkulu wa Vision Fund Uganda, Masi Sandai Nomugisha, agambye nti abakyala 748 abakola ebitundu 70% mu bibiina by'obwegassi be bagenda okuganyulwa mu nsimbi ezigenda okubawolebwa mu bitundu ebitalina buweereza mu by'ensimbi obumala. Nomugisha kino ganyiza nti abaana 577 be basuubirwa okuganyulwa mu nteekateeka eyo nga bayita mu byenjigiriza.
Tugenda kuwola sente mu communities ezo era nga bwe tuwola sente ezo nga tuzuwolera mu savings groups already ezili registered ezili mature tusobola okwempowering abakyala era kiba kituyamba nnyo okulaba nti ebirowoozo bye tuyinira abaana mu communities ezo bituukirira.
Disisi Governor Owakenda mwe bibiri mwe kuminesatu Geoffrey Kitakule agambye nti entandikwa yenkolagana eno egenda kukyusa obulamu bw'abakyala n'agamba nti oluvannyuma lwa kino baakutuukiza ebitundu bya Buganda nabyo babidduukirire bawole ensimbi.
Our friends, thank you, but may this be a start of the partnership that will benefit more and more.
Anthony Ogalu, President wa Rotary Club ya Kampala West Ham, umuze yabazza nnyo ekitongole kya Rotary ekyakkiriza enkolagana eno efuulibwe ya nkizo eri abantu naddala abo abeetaaga enkulaakulana.
We are forever grateful to the Rotary Fund. If the Rotary Fund had found this project with loopholes, with gaps, it would never have been approved. Because Uganda needs this project more than anyone else. We need to uplift our communities. We need to make sure that they are also financially included. I also thank the District 5240, that is in California, United States of America, that accepted to mobilize funds to fund this project.